as my superstar. Kufu run the page over kukava magazine. Chuka 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 chuka. Ndaga kubisambi sanyalale. Dudika to walk late, your body talk. Mpamo vidi kwonkwe diamond link. Yes, Mr. Lava Lava, Mr. Sugar Sugar, sugar. Mungwa, nyojeba italuwa lula. Nakole misuwa, njakula lula. Saliza wati mmaduka ya mjamali. Nakola karefu nefu na suna.
Urabako nenzi jazena, lwaki tonewa wena.